mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyerekeye ubuzima, turaza kubagezaho ibyerekeye kwitukuza cyangwa se gutukuza uruhu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongera mbaye ikaze nshuti mwumva radio ijwi rya Amerika. Nkuko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, kwitukuza bikomeje kwiyongera muri Afurika, aho mu mwaka wa 2011 74% by'abagore bo muri Nigeria, ni ukuvuga abarenga miliyoni 60 bakoreshaga imiti yo kwitukuza mu buryo buhoraho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye polisi na Minisiteri y'Ubuzima guca ikoreshwa ry'imiti ihindura ibara ry'uruhu rw'abayikoresha. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, Perezida Kagame ku cyumweru yasabye ko iyo miti ihagarikwa, avuga ko igira ingaruka cyane ku buzima. Hasaba rero inzego zibishinzwe kwihutira guhagarika ikoreshwa ry'iyo miti. Mwe rero aho muri, muzi ibyerekeye ikoreshwa ry'imiti? Muzi se ingaruka zabyo? Muri iki kiganiro muri isanga ku buryo bwo kubungabunga ubuzima, twayabageneye kuwa gatatu, ijwi rya Amerika ryabatumiriye inzobere impuguke mu byerekeye uruhu n'indwara zifatira ku ruhu. Mbere hafi ya radio yanyu rero musobanuze ejo batazagira ikibangiriza uruhu mutabimenye. Reka noneho twakire umutumirwa wacu, ni Dr. Amani Wajene Alice, muganga w'indwara z'uruhu kuri CHUK mu Rwanda. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenie.
Ye, mbanje rwose kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko mwari muri mu bikorwa byinshi cyane byo gufasha abantu no kurwanya ni ingaruka zishobora guturuka kuri ikoreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu. None muri make mu gutangira, mwatubwira iki kuri iki kibazo cy'ikoreshwa ry'iyo miti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bamwe bita kwitukuza?
Ni Eugenia, murakoze cyane. Ikibazo kijyanye ni miti yitukuza ku ruhu ni ikibazo urebye gikwira ku isi yose, n'iwacu birahari. Ni ukuvuga ngo umunsi ku munsi abarwayi baraza baje kwivuza ingaruka z'ibyo bintu. Ayo mavuta rero ari ku isoko, aragurishwa, aragurwa, arakoreshwa. Abenshi twibaza ko batazi ingaruka zabyo. Abenshi twibaza yuko bashakisha ingaruka zayo nziza ariko batazi ingaruka zayo mbi. Muri izo ngaruka zayo mbi nyinshi turazibona.
Ye, turaza kuzigarukaho cyane muri ikiganiro.
Yego.
Ye, hanyuma se muri make mubona abantu bakoresha ayo mavuta, muravuga harimo ababikoresha batazi ibyo ari byo n'ingaruka zabyo, hari abantu mubona baza babagana baza kwivuza, baje kwivuza ibijyanye n'uruhu kubera ingaruka z'ayo mavuta, cyangwa hari ababikoresheje kare bashaka kubihagarika?
abo bombi barahari duhere kubaza kwivuza ingaruka za zombi barahari rwose umunsi ku munsi baraboneka hariho rero nabaza kubera ko bashaka kubihagarika kuko babonye ko byabagezeriye ingaruka mbi mbese banamenyeshe yuko ingaruka zayo mbi imwe na rimwe zidasubira inyuma bakifuza kubihagarika n'uburyo bwo kubihagarika benshi ariko barahari
babona ubufasha se ahantu hose mu gihugu cyangwa hari ibitaro biba byihariye bishobora gufasha abantu nkabo babaje babagana
ikibazo kenshi kubera ko kigaragara ku ruhu muri rusange abarwayi nkabo bagomba kwivuza ku muganga w'uruhu akenshi nibo bakagombye kubakemurira ikibazo abo rero baradusanga ariko babanziriza mu nzego zibabaye hafi kugeza igihe abashinzwe ubuzima babayoboye ku nzego zabasha kubafasha aho ni ukuvuga ku badermatologe
hari buri gihe impamvu cyangwa se nyirabayazana ku kintu icyo ari cyo cyose iyo muganiriye n'abakoresha imiti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bababwira ko ari iki kibatera
murakoze cyane muri rusange abantu benshi bakubwira ko bashakisha ubwiza ubwiza urumva ni ikintu kiri relative ariko ku mubiri w'umunyafurika nibaza ko mu myumvire y'abantu benshi bibaza ko irangi ry'uruhu ryacu benshi ntibayikunze abenshi bibaza ko ubwiza ari ukuba inzozi ari ugutukura ibyo bikaba ari byo bishishikariza benshi gushakisha ayo mavuta azabahindurira uruhu abandi bake bagira indwara z'uruhu zikabasiga inkovu ku mubiri amabara ni ukuvuga cyane cyane nk'ibishishi bikunda kwifatira abana bato mu gihe cy'imyaka 15 za nkovu byabasigiye utamenya ahantu bakuye amakuru bamenya ko iyo miti itukuza yaba muri kimwe gikemura izo nkovu bafite batifuye ibihara nabyo ni indwara ikunda gufatwa n'umwana kurwarwa n'abana kandi igasiga inkovu byaragaragaye ko izo nkovu ayo mabara umuntu atifuza ku ruhu rwe abenshi muri bo nabo babikoreshaga bagira ngo bakemure icyo kibazo ni ukuvuga ngo indwara rusange zituma cyangwa se ingaruka ziri fizike zibahamagarira kwikoreshereza ayo mavuta ni ikintu cyatumye ku mubiri wabo hariho black spot amabara y'umukara adasa n'uruhu kamere ikindi cya kabiri rero bwari ubwo bwiza twavugaga urebye ari byo bituma benshi bayikoresha
bumva bagomba gusa n'abazungu
yego
ubwo bwiza se hanyuma barabubona bigenda gute
ubwo bwiza rero nubwo igihe gitoya ni ukuvuga ngo washatse iyo nzobe mu minsi mike cyane ashobora kuba yigezeho pe ariko kuyigeraho ntibitinda kuko ingaruka zayo mbi rero ziraza nazo zigatangira kuko ibyinshi muri ibyo bintu bakoresha harimo amavuta harimo n'imiti yagenewe ubundi kuvura indwara z'uruhu dusanzwe duha umuntu tukamubwira tuti uramenye utazisiga iminsi irenze kuko ingaruka mbi zaza muri izo mbi harimo n'uko gutukura tutaba twifuriza umuntu ko yatukura igice kimwe kindi kitaratukuye ariko harimo n'izo ngizo z'ubundi burwayi rero bukomoka ku mikoreshereze idasobanutse y'iyo miti hamwe n'aya mavuta yitwa kori bleaching product
ngo rero ashobora kuvuga ati muganga yambwiye ngo ngo ibingi bishobora kuntukuza igice kimwe akisiga umubiri wose kugira ngo abone uko yasa hose
cyangwa se agakomeza igihe kirekire nabwo kugira ngo abone ka kantu yashakishaga
yego turaza gukomeza ariko ndabona abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara reka tubanze twakire Laurent uranyumva
hello
oui Laurent
yego ndi kubumva
yego urahagana hehe
ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirangi twa Musanze
nuko ufite akabazo
mfite akabazo jana saa kumubaza nka kuriya kuntu nk'abakobwa mbona bisiga zira za mukorogo ntabwo zaba zangiriza uruhu se nk'umuntu nyine zikamwangiriza ugasanga arangiritse
yewe watubwira mukorogo hari abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika bashobora kuba batazi icyo bivuze tuvuge sinzi niba nk'abari mu Burundi bashobora gusobanukirwa ashobora kuba ari terime mushobora kuba mukoresha aho ngaho mu Rwanda wababwira mukorogo wababwira icyo ari cyo
na mafuta nyene ba bisiga none agahinduru nimo muntu yari gikara akagira inzobe
bayakura he wabuhaze
ibara yagura nyina ahantu maduka abahari
wala yabonye cyangwa
arabyumvise ndabona yabona ariko ndumva ku maradio babivuga yuko muri iyi minsi baravuze ko ngo bagiye kuyaca ubwo nasakuraga yuko ari ikintu yabayangiriza nko kuruho kuko arahari
reka ubwo muganga gusubize nimusubirize rura
murakoze Laure ku kibazo cyiza mubajije ingaruka mbi zirahari nyinshi cyane ni nazo twavuze tuvugaho izo ngaruka rero zirashobora kuboneka ku ruhu ndetse n'izindi zikaboneka mu rwego rw'umubiri rusange atari urugingo rw'uruhu rwonyine aho tukiri ku bijyanye n'ingaruka ziza ku ruhu hari uko kwitukuza gutandukanye na wa mubiri kamerano wari ufite bituma ku igihe gishira utongera kwiyakira uko ayo mavuta uko aguhindura ntabwo ahindura ibice byose igihe kimwe icyarimwe ngo byose bise kimwe ni ukuvuga ngo ku ibara ry'uruhu ushobora kwisangana amabara arenze abiri nanone ukaba wasubiye inyuma turetse ibyo ngibyo hari izindi ndwara zituruka kuri ayo mavuta ya mukorogo cyangwa se ibitukuza hari nk'indwara y'ibishishi ishobora guturuka kuri ayo mavuta wakoresheje igihe kirekire hari indwara z'udukoko nazo two twibasira umubiri kuko umubiri watakaje ubudahangarwa bwayo harimo ama infection bacterienne infection fungique mu kinyarwanda rwose ni udukoko n'ama infection y'uruhu hari rero n'ibindi by'uko uruhu rutakaza kamere yarwo rukagira epaisseur y'uruhu ikagabanuka ugatangira ukabona udutsi ukagira ngo umubiri urabengerana ibyo ngibyo bizatuma na rimwe ugize nk'ibyago byo kurwara ukabagwa izo nkovu z'urwo ruhu zikura bitinze kandi bikaba byatanga n'inkovu mbi ibyo byari ibijyanye n'ingaruka nkeya ku ruhu ariko n'ibijyanye n'ingaruka zo mu mubiri uru ruhu rwacu rurakoreshwa mu buryo twabusoruba cyangwa se umubiri wacu ukoresha imiti ni ukuvuga ngo uruhu rwacu ruri mu rugingo rukoreshwa mu kwabusoruba absorption sinzi mu kinyarwanda uko tubyita
ni nko kwinjiza cyangwa se kwakira
sinzi
ukuntu umuntu yabivuga
ni nko kwinjiza ya miti rero dusigaho ishobora kwinjira ikazageba myinshi mu mubiri ku buryo iba nayo ikibazo cyinjira no mu ngingo nini z'umubiri ugasanga umuntu yatangiye kugira indwara za hypertension umuvuduko bitewe n'uko wa mubiri wakiriye ya mavuta wayanyunyuje cyane noneho bikajya kwangiza izindi ngingo z'umubiri ushobora no kugera ukarwara diyabete birashoboka no kugera aho iyo byageze mu bwonko wakoresheje ibyitwa bya mercure aho systeme nerveux centrale kiriya ubwo ikinyarwanda cyayo ni iki utangira kugira ibintu byo gutitimira gutakaza memoire ukibagirwa cyane
binyuze mu bwonko
icyo ni cya gihe ya mavuta yabaye absorbe noneho no mu bwonko bikahageraho bifite ingaruka nyinshi rero no ku mugore utwite birashoboka ko ya absorption igera no ku mwana atwite wa mwana utwite nawe akaba yagira ibiro bike umwana utwiswe akaba yagira ikibazo cy'amaso akaba yagira ikibazo cy'indwara z'amaso nka cataracte indwara z'amaso nka glaucome akabivukana kubera ko nyina yabikoresheje bifite ingaruka nyinshi cyane rero si ibyo gukoreshwa ubundi muri rusange abantu bagombye kubyirinda pe
ndizera ko uwitwa singayibigawa Innocent watubwiye nawe ashobora kuba akurikiye akaba yumvise igisubizo mutanze uko kiganishijeho mu kibazo yabazaga yavugaga ati mwambariza muganga niba ari amavuta ahindura uruhu niba ntangaruka agira ku bijyanye n'urubyaro ati ese umuntu wahinduye uruhu igihe cyo kubyara nta complications zidasanzwe yahura nazo muri make icyo nicyo kibazo yarabajije hanyuma hari ingaruka byaba bigira ku kubyara
mu kubyara byaragaragaye mu bushakashatsi ko muri ya kwa kunyunyuza k'uruhu kw'amavuta bishobora kugaragazamo amahirwe make muri contribution ya fertility ni ukuvuga ubwo ni uburyo bwo gusama amahirwe y'uburumbuke ashobora kugabanywa n'uko uba warakoresheje ibi ibi bintu kuko byinshi ni imisemburo ibyinshi nk'urwo ruvangitiranira we ni yavugaga usanga bikoresha imisemburo cyangwa imiti isanzwe ifite izindi ngaruka mu kubyisiga rero abantu bakajya ngo bisize gusa ariko uruhu narwo ruranyunyuza kandi rukageza inkuru ku bice byose by'umubiri
aho rero birakomeye reka twakire na gahimbare
yego
gahimbare oya nyabunaga abanyurwa rusako gahimbare nimumugabanye ndabona tuzambiriza ikiganiro turamugarukaho mu kanya ye mwarimuvuze ko ibintu umuntu yisiga bigenda byinjira mu mubiri none umuntu yakora iki subwo niba ibyo twisiga byose byinjiramo kandi buri munsi umuntu yisiga akaraba kisiga amavuta ubwo ibyo byose bigenda bikinjiramo
ibyo twisiga byose ntabwo byinjira mu mubiri ari toxique nk'uko ibyo turya byose bitajya mu mubiri biri toxique ni ukuvuga ngo mu kwisiga twagombye kumenya ni iki dushaka mu kwisiga ubundi mu buzima busanzwe bwa kiremwamuntu kwisiga tugira ibintu byitwa kari amavuta kamerano umubiri wacu utunganya umunsi ku munsi atuma ushobora no kumara amasaha runaka utisize ariko ntiwumirane ntugire umwere iyo twisiga rero umugambi ni ukugira ngo twongerere ya mavuta kamerano umubiri wacu duha twirinde umwuma kuko n'umwuma w'uruhu ufite ikindi wakwangiza bitinze ayo mavuta rero twakagombye kwisiga ahubwo ni ayahe kuko buri wese yagombye kwisiga umwana umukuru n'umusaza noneho byagera ku musaza n'umwana biranarushijeho uko bo noneho twaturemangingo dukora ya mavuta kamerano imikorere yatwe iba iri hasi cyangwa yaracitse intege bishatse kuvuga rero ngo niki twakagombye kwisiga
yego
hari ibintu ubu byadutse by'uko abantu bazi ko ngo amavuta ari natirere bivuze ko ari uko nkubwiye ngo ni sitro nuko nkubwiye ngo ni karorayiti ngo ni karoti ni ipapayi ni aloe vera n'ibindi ibyo rero icyo dushaka mu mavuta ubundi ni ikinyabitabire cyitwa acide linoleike kiraboneka rero no mu bintu natirere kiraboneka mu mavuta y'inka tuzi ko ahumura nabi ariko ubwo buhehere arabuduha icyo ni amavuta amwe twabona ari naturo atahinduwe ndashaka kuvuga yandi umuntu yacunze akikorera akitegurira atagiye gukuramo odeur atagiye gukuramo ibindi n'ibindi atayahinduye iyo niyo nature twifuzaga
ayo ngayo ariko kuyisiga nanone ku manywa
umuhumuro
nawo abantu benshi batawihanganira
ubwo byari nk'urugero rumwe ariko nk'umwana w'uruhinja hari amahitamo afite
yagira n'umubiri mwiza
cyangwa wa muntu udafite ibyo pfumwe ngo nanukira bagenzi banjye ayo mavuta yayakoresha aranahendutse parikonte yatuma amafaranga adapfubutse tureke ibyo rero muri farumasi hari amavuta akorwa yitwa vaseline blanche vaseline blanche yifitemo ikintu gihehereza arahendi okay ntabwo ahendutse kuko umuntu wese adashobora kuyishyura ariko nanone tugomba kureba icyo dushaka na ya yandi atukuza si yahendutse kuko ku isoko ry'iwacu araharagura 120 ubwo rero vaseline ikaba igeze ku 500 ese kuki atari iy'abanyarwanda bakoresha niba icyo tugambiriye ari uguhehereza uruhu rwacu kugumana kwikwiriza gukoresha amavuta atadutera ibibazo kuko arahari n'umubiri wacu utaza kugeraho za ngaruka ariko ugambiriye kwitukuza rero wabyumva iki cyaba ashaka ni ka kandi gatukuza ntabwo ari amavuta yisize
ibyo aribyo byose aya mavuta nubwo muvuga muti yaba anahenze ariko ingaruka zimaze kuba umuntu yisize amavuta atajyanye n'uruhu cyangwa se ari bugireho ingaruka none yatanga amafaranga kandi nanone umubiri we wangiritse
urakoze rwose uje n'ibyo
reka
amavuta rero rwose uzumva afite impungenge yuko atayabona ajya muri farumasi azayabona
abajije bamubwira ameza yariyo
muri farumasi aba hari nk'iyo vaseline blush navugaga rwose iri disponible ku isoko mu Rwanda hose ashobora kuboneka kuko iyo igitumanya rekomanda ni uko nzi ikirimo isoko ryinshi ubonaho amavuta yanditse ngo baby junior jelly ubwo ni urugero ngo hayi cyangwa ngo baby care what does it mean ntabwo uzi ikintu kiriho none ugasanga bashushanyijeho umubebe mwiza ibyo ngibyo bigatuma ababyeyi
bayagura
bose bavuga ati hari ishusho y'umubebe birumvikana ko muri publicity umuntu azakugurisha ibintu byiza bisa neza ariko ikintu utazi kibumbiyemo mu by'ukuri nicyo kwirindwa nk'uko no kubirya ariko tubigenza kubikora mu nzego zose z'ibyo twinjiza mu mubiri wacu.
Nibyo rwose. Yego. Reka tugarure wa mu bandi mwe wari waducitse kuri telefone gahimbare.
Ndi ku murongo ndabumva.
Ye, urahagana he?
Hari ikibazo cyanje, hari amavuta aha mu Burundi iwacu aharawe usanga wita karayiti sanga n'abahungu benshi mbona banayimonoza, niyo nagomba mbaze ko yo bafite ingaruka kenshi dusanga hindura mu maso abahungu barayaharaye abakobwa bakayaharara. Nashaka mbaze dokteri ingaruka yo bafite. Hamwe n'ikindi kibazo mfite cya kabiri, hari fondo te niko bayita mu Burundi wacu utuntu tw'udufu abigeme benshi baharaye ku isi, icyo nagomba mbaze dokteri wacu. Murakoze.
Yego, wadusubiriramo ya mavuta izina ryayo waruvuze mbere?
Caroride. Ego.
Hanyuma ngo na fond de teint. Dr. Alice, nimusubirize gahimbare.
Murakoze cyane gahimbare, ikibazo cyiza wavuze. Caroride ubyumvise mu by'ukuri ku muntu wumva icyongereza, biravuze ko ari ibara ribengerana, rishining. Ukuvuga ni ibara rikeye, ibara ry'urumuri, kandi ubundi uruhu rwacu ntabwo ryari rifite ibara ry'urumuri, turirabura.
Kandi tugomba kubyishimira.
Bishatse kuvuga ngo ayo mavuta ubundi icyo avuga ni uko nuyisiga uruhu rwawe ruzabengerana, ruzamurika, ruzamurikira abantu. Bishatse kuvuga rero ko ari muri bwa bwoko bya ya miti twavugaga. Ubwo ni uburyo nyine abacuruzi bagiye bahindura imicururize y'aya mavuta afite izo ngaruka, kuko guverinoma nyinshi isi yose byabayeho ko baca ikintu cyitwa hidrokinone. Bamaze kuvuga ko bagiye guca hidrokinone, abacuruzi basanga batazabaho
ngo basigaye batubeshya.
Ntabwo byemewe yuko winjiza hidrokinone mu bihugu byinshi, ntabwo byemewe, ni ikosa. Noneho rero bavuze bati tuzirinda gushyiramo hidrokinone ariko twandikireho Caroride, bivuga ngo uyagura abazi icyo ashatse kugura n'uyacuruza abazi icyo acuruza. Ariko bashakaga guhuma amaso abashinzwe kubuza ibyo bintu,
cyane ko banditseho ngo nta hidrokinone irimo.
Bandikaho ko nta hidrokinone. Ariko tukiriyo ntambwe dusobanukirwa igitukuza ntabwo ari hidrokinone gusa, hari byinshi cyane, hari na za merikire, hari ibinyabitabire biri hanze ahangaha byinshi bavangitiranya, ndetse bigeze no ku rwego abantu bafata bya bikorera ya masabune dukoresha nka detergent bakazivanga, niho bakura za mukorogo yatubwiye na dentifrice n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ibiri ku isoko ni uruvangitirane rw'ibyinshi, hidrokinone, ibyo bindi binyabitabire nka merikire, inafite ingaruka mbi cyane kuko iyo umubiri yabusorobye ni ikibazo. Bishatse kuvuga ko niba mu masabune yacu dushakamo ikintu gikesha umwenda, n'ayo madetergent barayakoresha. Ikigoranye ni uko aho batarabipima batazi ngo harimo iki, ariko iryo jambo ubundi ririvugira. Ingaruka rero zo twari twazivuzeho hejuru ngira ngo gahimbare yadukurikiranye, Caroride mu bwoko bw'ibyo turwanya, ni amazina gusa bagenda bahindura kugira ngo bajijishe abashinzwe kubirwanya.
Fondotin nayo ni poudre cyangwa kugira ngo twakitubaze kwakira n'abandi bategereje ku murongo. Yari yavuze na fondotin.
Ibya fondete rero, fondete nazo burya zirahari zikoreshwa, hari n'abahinduraga agatafari, hari n'abahonda itafari. Ese koko itafari ni ikinyabuzima twagombye gukoresha? Ntabwo ubizi mu giturage ko bibaho ko abantu bahonda itafari bakisiga mu maso. Ni kwa gutukuza twashakaga. Muri fondete ubundi ya hari amaduka yakabaye abigurisha abyemerewe, igihe cyose utabiguriwe hahandi ifo kumenya ikirimo kugira ngo ingaruka zikubere nk'iya. Murakoze.
Reka twakire na Thomas.
Yego.
Thomas.
Oui.
Urahagana?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ego, kiretse ko ikibazo bahagije kukibaza, nari nateguye kubaza iki kibazo kijyanye n'iyi n'amavuta bita Caroride, ingaruka zayo ndahije kuzumva. Rero nagomba ndamubaze amavuta abona abantu muri rusange bukoresha kugira ntabazanire ingaruka mbi, kuko twamaze kumva ko hari nizigera kugwego go hejuru kuburyo aho mavuta ashobora kugituma agirira ingaruka mbi nkinda umwana umubyeyi atwise akaza afise ingorane z'amaso cyangwa izindi ngorane cyangwa yageze n'ahavuga uko zishobora no gufunguza amahigwe yuko imborokere urumva ko ari kibazo yo nagomba ndamubaze amavuta abona muri rusangi abantu bo kwigana kugira iminsi yose bari yo bashobora gukoresha ayo mavuta afise ingaruka mbi bayareke yo bari yihe murakoze.
Urakoze Thomas. Mu kanya muganga aramaze kutubwira nk'amavuta y'inka yaravuze na Vaseline Blanche, sinzi niba aho ngaho Burundi muyibona. Ubwo ndamubwanya kwibwira
Vaseline Blanche turakunda kuyibona mu mafarumasi, ariko kenshi ntibayirukira cyane kubera abantu bakunda kwirukira mu masoko cyane ugahura we kwagura amavuta adakwije ibisabwa kubera kenshi uhura babesha uko atama hydroquinone arimo kandi ugahura amavuta n'ubundi aratukuza abantu. Urumva nicyo gituma twagomba kumenya niba uribura amavuta kanaka ashobora gutembera mu masoko yose umuntu ashobora kugura taya nta ngaruka, yaba umwana yayisiga yaba ukuze yayisiga.
Urakoze cyane. Ubwo reka muhe umwanya kubwira niba hari ayandi ya kugiraho inama. Dr. Alice.
Thomas, murakoze cyane. Amavuta arahari menshi ku isoko atari meza, kuko mu by'ukuri abacuruzi cyangwa se abaturanyi bacu ntabwo bajejwe ubuzima bwacu. Abajejwe ubuzima bwacu ari nka minisiteri, niyo itureberera minisiteri y'ubuzima, tukareba n'izo farumasi nazo bize ubuzima, biga ibikwiranye n'ubuzima bwacu, ibyiza n'ibibi barabizi. Nibo bantu ubundi bagombye gucuruza ibyo bintu, kuko nibo bazi ubuziranenge bwabyo. Naho umucuruzi ku isoko ukeneye imibereho, igihe cyose uzamugana azaguha ibyo wawe icyatumwa winjiza mu mufuko wiwe. Ishatse kuvuga ngo nitwareka kubagurira, kandi ibyo bintu ubundi muri gahunda byagombye no kuva ku isoko ryacu mu rwego rw'isi yose, byagombye kuva ku ingaruka zo mbi zirahari, kandi guverinoma nazo zirabizi zirabibona bari kubikoraho. Umucuruzi ntazafunga, azacuruza aya mavuta yatangwaga kuri farumasi ndetse akorwa ari menshi n'abakiriya baboneka ari benshi, agume yunguka kandi natwe tuyabone hafi bitadusabye gukora ibirometero tujya muri farumasi. Ni imyumvire isabwa guhinduka ku bacuruzi, abakoresha ibyo bintu, ndetse abantu bakanumvira ibyifuzo n'ibyiza byabo by'ababareberera ku buzima.
Ngo urumva ko nka Thomas yavugaga ati iyo Vaseline Blanche turayibona muri farumasi, ariko ntabwo abantu babyitabira. Ni ukuvuga ko babaga batazi n'ibyiza byayo. Ndibwira ko si ukuyikorera publicite, ariko niba ifite ibyiza kurusha andi mavuta abantu bisiga, bumva bayisize ntacyo byabatwara.
Hari amavazerine akorwa arimo peteroli nyinshi, aya arakorwa ku isoko, kuko ntituyavuge ngo abantu bumve ko yose ari meza. Naba ari aya farumasi azaba yujuje ubuziranenge, ko farumasi ashyiramo igikenewe akamenya kandite ya peteroli ashyiramo. Ariko hari n'abandi bashobora kuyakorera mu rugo bagashyiramo n'ibindi byose. Ibyo rero ntibizitwe Vaseline Blanche ngo wumve ko ikibazo cyakemutse, ni ukureba n'aho yakorewe n'ubuziranenge bwayo. Nibaza ko ibihugu nabyo byatangiye kumva ko guverinoma zatangiye kumva ko ubuziranenge bw'ibintu bukenewe. Ni ukuvuga ngo twagombye kureba iki kintu cyujuje ubuziranenge, kuko icyo cyo ndumva batazagikoromba ngo bakibone.
Akoze muganga ko peteroli turabyumva muri Vaseline, koko habiba byanditse ngo peteroli. Iyo peteroli ko peteroli icanwa, peteroli ibije gukora iki mu mavuta ku ruhu rw'umuntu?
Ari igipimo ngenerwa yakagombye kugera, kuko nayo ifitemo akamaro. Ariko icyo gipimo ngenerwa iwanjye mu rugo na made in Rwanda, hirya no hino n'ahandi, na made in Burundi na Uganda na Congo, bikurikijwe n'uko yenda icyo kinyabutabire yabonye hafi kimuhendukiye, ntazashyiramo icyo kindi kuko ntazina n'imvange igizwe n'iki gizwe n'iki gizwe n'iki, bitewe n'iteri premiere azaba afite. Atwara ibyo byose kandi twiringire ko abajejwe ubuzima bacu aribo bagombye kudukorera ibifite ubuziranenge, kandi babifite mu nshingano, babifitemo niyo commitment. Reka tubagane ahubwo baduhe ibikwiye.
Ndumva rwose byumvikana. Ubundi umuntu yari kwibaza ati si iyo peteroli ntabwo izaza ikaza kuntwikira uruhu, ariko nk'uko bivuga ubwo hari igipimo nyine bakoresha. Yee. twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu cyerekeye ubuzima, uburyo bwo kubungabunga amagara yacu. Ubu turita ku bijyanye ku ruhu rwacu kugira ngo rutangirika, kuko bimaze kugaragara ko hari abantu benshi bakomeje gukoresha imiti cyangwa se amavuta yangiza uruhu bikabagiraho ingaruka, nk'uko muganga Alice akomeje kubitubwira. Ni muganga kuri CHUK I Kigali mu Rwanda, Dr. Amani Uwajene Alice. Mugume rero hafi ya radio yanyu dukomeze tuganire tureba uko nyine uruhu rwacu twarufata neza tururinda ibirwangiza. Buretse gatombaza bo ku buhanga bw'ibyuma batugabanyiriza abo bantu bafite urusaku. Abo basakuza turaza kubaha umwanya, mwihangane. Ye, ubwo mukanya mbere yuko tubaha umwanya rero nagira ngo nshimire abakomeje kutwandikira, bakomeje kutubwira ko bifuza kubaza. Harundi Thomas ugarutse ku murongo. Thomas, uranyumva?
Ego ndakumva.
Ye, urahagana he?
Ni Bujumbura.
Yego. Ikibazo?
Urumva? Ego je ikibazo uvuze ngo avuze ko hari amavuta umuntu atashobora kugura mu mabutike, yani baza ko bagerageza bagahimiriza amareta agafasha ku buryo amavuta abona yuko adakwije ibisabwa mu mabutike cyangwa mu masoko yegereye abantu, bakagerageza ukuntu boyakurayo ku buryo abanyagihugu bagenda kuyagurira aho babona yuko akwije ibisabwa, yikigafa amareta gashiramo ingufu ku buryo baraba ibintu bidakurikije ibisabwa n'amategeko. Urabona bararaba nk'ifungurwa zataye garanti, bakaraba ibintu byobangamira amagara y'abantu byose bigakugwa ku masoko, kuko abadandaza nabo bakunda kugira ibintu byinshi ugahura bariko barashyira kwa amaetikete bakerekana ko bigifite garanti byarapfuye, ari ukugira barabe yuko uruganda rwabo rutohomba, ugahura bariko batanga ibintu bigaruka bikagira n'aba abanyagihugu. Ejo nubwo nta mareta niyo akwiye gufata ingambo bwa mbere, kuko umunyagihugu muto ujya nyarucari kumbura atize atazi kuraba n'amagarani cyangwa ibindi bintu by'akamara apfa kugura amavuta akabona yisiga atazi ingaruka ugihura yabigiriyemo. Rero nubwo nti amareta niyo akwiye gushyiramo ingufu bakaraba yuko ibintu biriko biracuruzwa ku masoko biba bikurikije ibisabwa n'amategeko.
Urakoze cyane Thomas, ndumva rwose uhuje n'ibyo abanyarwanda barimo gukora ubu ngubu, uhereye kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame wasabye ku cyumweru wasabye abashinzwe polisi bakabwira abashinzwe ubuzima ndetse n'abashinzwe ubuziranenge ko bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo barwanye icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu. Uravuga rero ko amareta yagombye kubigiramo uruhare. Ndumva madame Alice ashobora kuba ya babizi kuturusha. Hari icyo wakunganiraho Thomas?
Icyifuzo cye rwose ni inyamibwa, ahubwo igisigaye ni uko ayo mareta koko nk'uko turi muri New Africa ene bikorwa ku rwego rwa Afurika. Mu Rwanda intambwe yaratangiwe, mbese yashize n'igihe kuva 2014 hagiye habaho za operations zo kugenda zikura ibyo bintu mu maduka, ariko nanone nubikura mu maduka igihugu cy'umuturanyi kikabigurisha umunyarwanda cyangwa n'umurundi azabona habikura. Ni ukuvuga ngo muri ryashyirahamwe kwa gushyira hamwe kw'amareta ya Afurika, ibyo nabyo barabizi kandi babikoraho. Nubwo navuze ko batangiye kubaninga cyangwa se kwihanangiriza kwinjizwa kinyabutabire cya hydroquinone mu bihugu, ibyo biragarakozwe, ariko imyumvire y'ababicuruza, imyumvire y'ababigura, imyumvire y'aba big traders bashaka ya mafaranga, kuko ayo mavuta n'uruganda runini rw'amamiliyoneri n'amamiliyoneri y'amafaranga ku isi. Nabo rero kucika intege ntabwo bizapfa kubaho, nibyo navuze bagenda bahindura amazina kugira ngo bajejishe. Ariko mu Rwanda ubu rwose hariho operations umunsi ku munsi, barabifashe byinshi babishyize iruhande, ariko ni byiza ko leta zose zibikora kimwe icyarimwe nk'abitsamuye kugira ngo twacivinga ikintu kinini. N'urugendo ni ugukora hirya no hino, kuko mu rusyo ugakomaninga sira ababikoresha, ababicuruza
na leta kukomeza babwiriza abaturage babo na wa muntu wabicuruzaga bimuzanira umugati nawe agomba kumva ko atagomba kwica abavandimwe ikiremwa muntu muri make
rwose nibyo nkuko ubivuga ibyo abashinzwe kubungabunga amagara y'abantu bakora ndetse n'izo za leta haba hari abandi bashaka gukora ibindi binyuranije nk'ubu abafitemo inyungu umuntu afashe nk'urugero nka Black China uriya w'icyamamare urimo kugerageza kwamamaza ibyo bicuruzwa byibirimo iyo miti cyangwa se amavuta ahindura uruhu muri Nigeria kubera ko aziko ariho hari isoko rinini cyane ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igiyindi no gukanura
no kuba mat
cyane
bite gihurinda izamuryawe eje nini kwamba kurinda izamuryawe abakoresha ibyo bintu nibarinda izamuryabo leta zinda abaturage babo umucuruzi we amategeko azamuhana byanze bikunda azabireka kuko hari amategeko afunga hari amategeko acamande ubigurisha n'uzabikoresha ye
rwose
ishatse kuvuga ko intambwe yo kubirwanya yabaye serious rero
cyane ye twakire na Raymond muranyumva
akutura ndabumva
ngiye urahagana he
ndesigare ku gisozi
kamukorogoza nawe warakabonye
ndambibona ko akobwa twigana
ubona se hari ikintu ubungutse bakoresheje kamukorogo ugereranije n'uko muri ibara ry'uruhu rwabo ryasaga mbere yuko babikoresha
nge hari ikintu nangiye kubaza n'umutumirwa hari umukobwa twiganye muri secondaire ubu ngubu turimo kwigana muri kaminuza yisize nyine ayo mavuta tugeze nko mu wa gatanu gutyo mu wa gatandatu muri secondaire none ubu ngubu afite ibintu wagira ngo yarahiye mu maso ese nanjye kubaza umuganga se yajya kwa muganga bakamuvura bigakira
icyo ni ikibazo cyiza
ikindi kintu narengiye kwenda gusa n'ubaza ese baratubwira ngo amavuta tuyasange muri farumasi nibyo pe i Kigali uzazibona ariko abantu bo mu cyaro nta farumasi azabona
yo kuguramo imiti cyangwa
iyo kuguramo ayo mavuta yizewe afite standard zizewe neza tuzayabona hano i Kigali mu mijyi wenda yunganira na Kigali n'ahandi ariko uzasanga mu cyaro ushobora kugenda kilometero zigeze mu icumi utari wabona ahantu hari farumasi urumva icyo ngicyo kizaba ikibazo wa muturage bizamworohera kubona ya mavuta nanone ikindi kintu sinzi wenda niba ari nk'ibishoboka wenda ukavugisha nk'umuyobozi ari nk'ibishoboka kabaza wenda ari nk'ubaza Kagame ukamamaza se aho kugira ngo bwire ngo minisiteri y'ubuzima ngo niba aricaye mavuta ngo ibyibandeho kukitabwira Rwanda Reveni za rura zitumane ano masosiyete se atuma ibintu byinjira mu Rwanda agenzura akora check up buri kimwe cyose bakigenzura kikinjira ku mupaka babanje kureba imodoka izanye ibi indege ije izanye kuki batavuga ngo izanye ibi ntisubireyo igasubirayo koko
ariko ngo hari bizanwa n'abantu mu mavarisi yabo cyangwa se binyuze nko ku mupaka biri mu ivarisi cyangwa mu gikapu
ariko ntabwo bizuzura igihugu cyose ibyo bizuzu bizaza mu gikapu ntabwo bizuzura igihugu cyose
urabona ari uburyo bumwe bwo kubirwanya
urumva basubije ibintu tuvuga amakontineri nk'icumi byagira iki byagira akamaro urumva ahubwo bakaza kuko bisigira indi muntu ubyibikoresha indi sura itari nziza rwose
urakoze cyane rwose kuri iyo ni témoignage uduhaye iyo umuntu wabonye wabikoresheje reka baze muganga kubwire niba bishobora umuntu ashobora kuba yavurwa urwo ruhu rukongera rugasubira uko rwari rumeze cyangwa se rukaba rwanisubiraho gatoya muganga
murakoze cyane Eugene na Raymond murakoze cyane ku kibazo cyiza uwo mushiki wawe kandi murumuna wacu umugire inama azatugane tuzamubwira icyo gukora ariko ubwo mbonereho no kubwira abatwumva bose yuko ingaruka za mukorogo n'ibindi twahoze tuvugaho byose bitukuza ingaruka hari ingaruka z'igihe gito n'ingaruka z'igihe kirekire. Akenshi bigufata imyaka cyangwa amezi kugira ngo utangire kugira izo ngaruka ari nziza ndetse n'inkeye na ziriya mbi. Umuntu wese rero dukurikiranje n'uburyo tumusanze tumugira inama, ariko icyo nzi cyo nta na rimwe ari totale guhagarika, kuko uko ukomeza ingaruka ziriyongera kurusha uko zigabanuka. Bitewe n'uko tuzamusanga uwo mushiki wa Remo cyangwa kolege wa Remo, tuzamufasha ndetse tunamubwira uburyo yakagombye gukomeza abayeho ubuzima bwiza, kuko nadahagarikiraho ingaruka ziriyongera. Yego, hari n'ikindi cyifuzo yatanze ati nyakubahwa perezida yasabye minisante. Nibyo, minisante yarayisabye kuko minisante niyo ijejwe ubuzima bw'abantu, ariko na polisi irimo na Rwanda Revenue irimo. Muri ibyo navugaga campaign zagiye zibaho ari gushakisha ibyo bikoresho, ibyo bizo produits iri ku isoko, abo bose bari barimo. Ariko noneho hafi aha ngaha bashyizeho n'urwego rwitwa Food and Drug Authority mu Rwanda, nirwo rugiye kuzajya rwemerewe kuvuga ngo aya niyo mavuta yemerewe mu Rwanda, ayo mavuta niyo agomba kuba ku isoko. Mbese ubuziranenge bw'ibyo bintu bagiye kubidefinisa biri scientific, biri approuve. Ati rero umuntu utuye Nyamagabe, Nyamasheke n'ahandi kure cyane, ayo mavuta azayakurahe? Mu by'ukuri farumasi ikora amavuta ivuga iti mfite n'isoko ringana gute? Kugeza uyu munsi ntawageze muri farumasi ngo yaburiye. Abanyakigali turirirwana amavuta bayasiga CHK bakajya kuyashaka i Nyamirambo kuri 40 ku mavuta yitwa Mukorogo. Ntabwo babuze farumasi, ahubwo imyumvire niyo iteye ikibazo. Ayo mavuta nyuma y'uko Food and Drug Authority imaze kuvuga ati amavuta yisigwa turashaka ko azava, ibyo biri muri gahunda ndende iteganywa gukorwa ku rwego rwa leta ndetse n'ibyo bigo bifitiye ubushobozi bishobora gustandardiza, bikavuga bati nibyo by'ingenzi, nibyo byujuje ubuziranenge. Aho tubivugeho n'ikigo cya Rwanda Bureau of Standards, ibyo byose bizajya bikorana ku buryo bibwira Abanyarwanda, bibwira abanyamahanga baza mu Rwanda ati aha niho mwakagombye gukura izi proje kandi zifite icyemezo n'ikirango kizemera. Inzego zose rero zarakoranyijwe, nta n'umwe uryamye. Hariya ni breaking news ariko Rwanda Revenue nayo irimo. Uti rero Rwanda Revenue ijemo gute? Rwanda Revenue ntabwo iyo amavuta yinjiye izi ari ishinzwe kugira ngo barebe ngo iyo amavuta ntafite hidrokinone, hoya basoresha umudeklara. Ariko wagombye kudeklara ibintu byujuje ubuziranenge, nta muntu wemerewe kwinjiza mu Rwanda ibintu bitemewe. Uko n'urumogi turabizi ko ruvugwa kandi rwaraciwe ariko rurakinjira. Se Rwanda Revenue ntirwemerera? Ntabwo ariyo. Abantu bagombye kumenya amategeko arahari, kandi n'ukuri itegeko rirahari ribuza kwinjiza ibyo bintu, ribuza kubigurisha, ribuza kubikonsuminga. Ubwo rero ahubwo abatazi ko ahari bitegure kuzisanga bafunzwe, kuko rirahari kandi rizatangirwa no gushyirwa mu bikorwa. Abantu bose rero barahamagawe, bose barimplike. Ahubwo ikibanzweho ni ukugira ngo users abanze acunge izamu rye, hanyuma leta izatureberera nayo nk'uko isanzwe ibikora.
Rwose nibihera ku babikoresha bakabihagarika, abagurisha bazabara aho bagurisha
cyane rwose. Ayo mavuta twavuze azaba available ahantu hose, kuko kugeza ubu ngubu abanyakigali ntibayashaka muri farumasi kandi ahari. Ni ukuvuga ngo ikiri ku mutima nicyo bajya gushakisha mu birometero n'ibirometero. Kuko yinjira rero turabizi ko magenda ari nyinshi, ibyo nabyo ntabyibagirwe. Imipaka icunzwe si ibintu byose bicaho. Hari benshi bayinjiza ashobora kuba atanaca muri Rwanda Revenue, kuko akaba yamenye yuko yibura n'ibintu agiye kudeklara byemewe kwinjira. Ariko twavuze amazina bahinduye, se niba yahindura umukozi wa Rwanda Revenue azamenya ngo iki ngiki karorahita birashaka kuvuga hidrokinone, reka da biracyagoranye. Intambwe biri gukorwa ariko urugendo ruracyahari, kandi abantu bose barahamagariwe gushyiraho ubushobozi n'imbaraga bafite.
Ndibwira ko nibakoresha ibyo bafite hafi bakareka gukoresha ibyo ngibyo, nabo bagurishaga bazahagarara, cyangwa se nk'uwo yavugaga abo mu giturage bakaba bakoresha nk'ayo mavuta y'inka mu gihe batari babona ayo yandi, cyangwa se bakanakomeza kuyakoresha nta n'icyo batwaye.
Amavuta y'ibihwagari harya ubundi burarantukara cyangwa ubuto? Ahubwo ni uko abantu bifuza ibidasanzwe, kuko mu by'ukuri ugarukiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ameza, hari n'ahenze cyane agurirwa muri farumasi. Nirinze kuvugaho amazina kuko ntashinzwe gukora publicity y'amavuta, ariko amavuta meza arahari rwose, uzayashaka azayamenya. Twifize ubuto nta n'ubwo wantuka rwose.
ikibazo sukunuka ngo wisize ubuto ibyo byose birahari kandi ni byiza harimo karinorike twashagishaga
hari n'amavuta akorerwa nk'ibyo bavuga ngo made in Rwanda made in Burundi made in hehe ibyo ari byo byose akorerwa mu Rwanda nakorerwa mu Burundi abakoze mu byatsi abantu basangaho ngaho
Rangarimo ni rimwe nuko usanga kubwira ko yayikoze muri aloe vera ariko wajya kumureba hari igihe umuntu ukora amavuta ubundi azi icyo amavuta yagombye kugira ashyiramo ka kantu ubarahari bagushushanyirizaho karoti ngo nayo karoti ariko doctor ese koko ni karoti yatanze amavuta ese koko ni citron yatanze amavuta hari izindi ingredients bashyiramo batakwereka izo ingredients bashyiramo batakwereka rero amaso yawe cyangwa yuza ubikoresha ku rwego rw'umuntu utazi ibyo ari byo azavuga ati na amavuta ashushanyijeho karoti ubwo ni meza niyo mpamvu turi kwirinda ibyo byose abantu bose bagurisha bagambiriye kapitalisme n'inyungu zabo zo mu mufuka kandi nawe ashyiramo ka kantu gatuma uzagaruka ejo bitewe na ya myumvire twatangiriyeho tuvuga yo kwifuza gucya
ashobora kwisiga utuvuta akabona kabiri karanyerera
aha ukayakunda ngo kandi ni karoti ariko ntuzishyirimo ubutazi kirimo byagombye kugutera impungenge ariko ngiye mbabwira amazina yitwa baby care uko ari baby care ni meza ku bantu bose ati wa not a baby kwese gukibaza ko baby care bivuze koko ko ari umu baby
kugira ngo ugira kabiri nyine kanose nka ko umu baby
ni marketing ariko twemeranye ko buri munsi abana baravuka ubuze n'udashyiraho bebe n'indi uzakugurisha
bafite uburyo bagomba kudushuruka kugira ngo tubyakire ibyo barimo batugurishaho
cyane cyane rwose turinde izamu ryacu atwebwe abakoresha ibyo bintu tuvuga tutese koko birizewe kandi iyo ugikurikiza mpungenge ukugira inama y'ibyizewe arahari arahari mu Rwanda tugira amahirwe ko noneho n'ibigo byose biri kubihagurukira
abakomeje kudukurikira rero bakomeje kurikira Radio Ijwi rya Amerika tubasabe gukomeza kwihangana amatelefone arimo aracika nabo abarimo kuduhamagara turazifata zigacika ariko bihangane hanyuma turaza kubageraho tubaha ijambo bibarize rwose kuko ibyangiza uruhu ni byinshi kandi byihishe inyuma hehishe byinshi umuntu adashobora kumenya none muganga umuntu yakora iki kugira ngo nyine amenye amavuta ari bugure kandi batashyizemo ibintu byo batanditse kwicupa ibintu byose bikubiyemo ngo bagaragaze bishobora kumwangiriza uruhu cyangwa se amenye icyo yakwirinda umuntu yabigenza gute
biracyagoye cyane kuko nababwiye ko nk'ibyo bigo bigenewe kugenda bikareba ngo muri farumasi ibintu birimo byujuje ubuziranenge mu by'ukuri mu Rwanda ntushobora kugira farumasi itari umufarumasiya bishatse kuvuga ngo ushinzwe kumenya ngo ikintu cyawe kirimo kandi cyiza cy'amavuta yo muri farumasi igihe cyose usanga bakwereka ngo harimo A B C D nka ingredient bakakubwira ati harimo ikintu kimeze gutyo ikintu kimeze gutyo ikintu kimeze gutyo apanga kugushushanyiriza ifoto ibyo bintu rero niyo mpamvu nakomeje nibanda ngo muri farumasi kuko niho hantu dufite abantu bagurisha ibyo bintu kandi bakaba babigurisha bazi nuko bafite inshingano zo kurinda abantu bazi neza yuko umunsi yishimiye kwinjiza amafaranga akagurisha ibitemewe azabifungirwa ubuzima bwe bwose ibyo rero niho hantu numva afite icyiringiro icyizere nako ku bindi rero dusubire kuri bya bindi by'umuco nyarwanda mama wawe nagukorera amavuta y'inka akakubwira ngo nayacunze ayo mavuta uzagira ubwoba aho hari ku bijyanye ku muntu wayaguze cyangwa wayahawe n'umuvandimwe ariko ibyo kuvuga ngo umushuti wanjye yanyeretse utu tuvuta aratwisiga dushushanyijeho karoti rwose tubyemeranywe ko umushuti wawe ntajya kurusha ku buzima bwawe akenshi aragushuka akenshi hari ibyo kujyanamo akenshi yenda nawe arabicuruza mbese hari n'izindi nyungu tutari kubona yenda ashobora kuba ari gukorera twe tutazi ibyo nakomeje mvuga ngo kurinda izamu ryawe utazabona farumasi hafi nigira impungenge icyo kibazo minisante izagikoraho ibabwire n'izo nzego zose twavuze ni hehe ni iki mwagombye kureberaho kugira ngo mubone amavuta biracyari urugendo ariko hagati aho wumva gifitemo impungenge navuga ati nkoresheje ya mavuta nzi ko ari natirere nta kindi kintu cyagiyemo arayo mu farumasi twavugaga ari ukureba ngo iki kintu kigizwe n'iki apana kumbwira ngo iki n'ikirimo ariko utambwiye kirimo kubazi gusoma rwose icyo kintu bakirinde bakimenye noneho bya bindi bibi byanditseho iki byinshi byanditseho ngo mukorogwe wa fair white toujours jeune elegance skin doctor ukumva umuntu arakubwira ati nararwaye njya kunkoresha amavuta yitwa skin doctor wumvaga amavuta azakuvura ngo none se ko ariko byanditseho
wa muntu azaba azagira ubwo buto iryo toto rihoraho ari makura
abacuruzi barabizi cyane bafite ayo mazina yose meza fair white white lady amazina meza cyane rwose ariko amenyesha ubundi ikihishemo nubwo utabibonamo iryo zina ubundi rirabisobanura neza cyane
ni no kutwica mu mutwe rega ubundi se kucyo avuga agomba kuvuga white umweru se niwo mwiza kurusha twe twirabura
ikibazo ntuna b'umweru uba uruvangitira
ntabara uruvangitirane rw'amabara yego amatelefoni rero arakomeje amatelefoni akomeje kuducika ba Eric Anastase babashiri bose bari zacitse ariko Anastase banza ngo telefoni ye noneho ibyongeye gucamo Anastase reka nguhe umwanya ubaze yego urahagana he mbese
nihuye ando mu kereka ye mu Rwanda
mu majyepfo ye ikibazo
kibazo mfite hari umukobwa duturanye witize mwene ayo mavuta nyine yo kwitukuza none urubwiwe ntago rumwemera kujya hanze ku manywa niwana yabaye nayo byatayasohoka nijoro gusa ntago hanze ajya hagera ku manywa izo arimukubise byaba nayo byataye none yabuze ahantu yakwivuriza sinzi niba mwagira icyo mwadufasha nkaba namubwira
atinya kujya ntabwo ari ugutinya kujya hanze kugira ngo batabone uko uruhu rwe rusa ni uko izuba rimukubita bikamera nabi
naramutse izuba rimugezeho yakwangika bikomeye amavuta yarajya mugira nabi byahatari yarahindutse cyane
yari amaze igihe kinini abikoresha
kirekire cyane rwose
bagumye hafi muganga akubwire Dr. Alice
murakoze Atanazi
Natanazi Anastase
ni Anastase
Anastase
huye nuko murakoze cyane Anastase huye hari umuganga w'uruhu ese ubwo umuvandimwe wawe wamurangiye akahegera arakarinze atega imodoka z'i Kigali kuri se hari umuganga w'uruhu uwo yamufasha ariko dusubire no kuri zangaruka wenda kugira ngo tuzarinde n'abandi aya mavuta atukuza agira ingaruka mbi ku kanyabuzima kitwa melanocyte ari nayo mpamvu ko umuntu aza guhinduka akaba inzobe kubera ko karagenda kakazishwanyaguza ntizongere kuba kuri rwa ruhu igihe rero wazitakaje n'ubudahangarwa ku izuba buratakara kuko ibyo ngibyo nibyo bishinzwe kuturinda ubukana bw'izuba bishatse kuvuga ko mu by'ukuri mu gihe cy'ubutinde byanga bikunze izuba ribagira nk'ingaruka kuko akanyabuzima kabarindaga karasenyutse cyangwa karashize mu mubiri ikindi ashobora no kugira ingaruka zo kurwara kanseri z'uruhu kuko rya zuba rimwinjiraho mu buryo bworoshye cyane ngo tuburire n'abandi babikoresha bamenye ko bafite ibyago byo kwitera kanseri twebwe abanyafurika tutagiraga kubera uruhu rw'izi Imana yatwihereye none tukaba dushaka kurwangiza kwimariramo twatunyabugingo twaturindaga mushiki wacu rero uwo ngo watubwiye azivuze sehashibe hari umuganga w'uruhu ariko na sikuri sehashika yahagera bose twese twiteguye kumufasha ku bushobozi bwose bushoboka mwakoze
ubwo azajya aho hafi kugira ngo yirinde n'izuba agera i Kigali hanyuma muganga iyo melanocyte harabita itandukanira he na melanine
melanocyte ni ibyara melanine ni producer melanine iyo melanine iyo ugiye kuzuba buriya nk'abazungu bahita bahinduka orange bahita batukura cyane kubera ko melanine yabo ntabwo iri as strong as yacu yacu rero niyo mpamvu zitarwara n'izo kanseri z'uruhu bakazirwara cyane kuko mu kinyabuzima bafite sena nyine baproduza ntabwo imeze nk'iyo umubiri w'abirahura twifitemo bivuga ngo twari dufite uburinzi kamere
imana ya rero tububungabunge rwose tububumbatire yewe kumva rero ko uruhu ruhindutse ruhinduye ibara rirwo rwiza ndova ari ikintu abantu bakwiye kwikura mu mutwe bakamenya ko uruhu imana yabahaye ari rwo nyarwo kandi ko rufite n'akarusho nkurikije ibyo mutubwiye
cyane rwose dufite ubwirinzi kamere turi kwitesha dufite ubwirinzi butuma n'umuntu asa neza rwose umuntu wirabura asa neza cyane asa neza ko n'abazungu bagize imana babibona kuko hari kanseri nyinshi cyane tutarwara ni nka kanseri ituruka kuri icyo kinyabuzima navugaga cya melanocyte yitwa melanoma abanyafurika ntabwo tuzigira kubera ko ya melanocyte yacu n'izuba bifite ukuntu bikorana twe tukabaproteje abazungu barayigira bakayigira ahantu hose haba ku zuba
ariko hari
byawe biba ku zuba
hano kuba batubeshya nyine ngo uruhu rwera cyangwa se ngo nirwo rwiza kurusha urwirabura n'iki kandi nyuma bo bagahindukira bakishakira ikintu gituma birya byo ku bronzage kujya kuzuba no gushakisha uburyo uruhu rwabo rwasa n'urwabirabura
bibagiraho ingaruka ariko hanyuma y'izo
nabo nibyo
ariko turanabarenganya sinibaza ko batubwiye ko uruhu rwacu ari rubi sinzi ni bya bindi byacu twifitemo complex d'inferiority kuri byose mentalement psychologiquement kuri aspect zose z'ubuzima ariko kubwiza bwo rwose tubisubiremo tujye tubyigisha n'abana bacu tubyigishe n'abuzukuru bazabibwira abandi ubwiza bwacu burabereye kwirabura kwacu ni kwiza muri sante zose
rwose reka twakire na Jean Long
mwiriwe neza
mwiriwe urahagana he
ndi Kigali inderaho bita ku mukuyu
yego
none ikibazo nabaza umutumirwa urabona wenda nk'umuntu yisize ari amavuta noneho nyuma akaza kuyahagarika nta ngaruka yaza kumugeraho
murakoze cyane Jean Long ku kibazo cyiza mubajije
ubanza wari ugifite ikindi
hari amakuru nari mfite hari abajyaga bavuga ngo iriya miti itukuza se cyangwa ihindura uruhu ngo yaba ivurisa
ivura ise
ifite ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo
sawa ubwo ndabona ari nawe turi busorezeho kuko amasaha aragiye urakoze cyane iyi muganga ni mu musubize turimo twanzura rwose
Jean-Longue murakoze cyane imiti ise n'indwara ivurwa kwa muganga rwose duhagarika umuco wo kumva yuko abaturanyi batubwira ngo ise iravurwa na mukorogo cyangwa n'amavuta ya feri bose abanyarwanda mufite mutuelle de sante mujye mwegera ibigo nderabuzima bibagira inama ayo mavuta ntabwo avura ise hoya ahubwo aguhindura iranayongera kuko twatangiye tuvuga yuko hari ama infection akubonerana kuko umubiri watakaje ubudahangarwa bwawo ntabwo abivura rero ahubwo arabyongera akanakongera n'ibindi twavuze hejuru ku bijyanye n'uko ubihagaritse wagira ingaruka mbi nibyo ariko noneho uzabihagarika akagira ingaruka ni uko umubiri we wamaze gufata iyo misemburo myinshi biriya bintu byinshi bigifitemo imisemburo iyo misemburo iyo yibitse mu ruhu ukabyuka ugahagarika ni nk'uko umunywi w'inzoga atabyuka ngo ahagarike nta yindi alternative muganga yamuhaye nimutwegere tubagire inama ingaruka ni nziza tuzazimanajinga ariko aho mwabigejeje kenshi bifata igihe kirekire kugira ngo bisubire inyuma bimwe ntibinasubire inyuma tubimenyeho twirinde rero ku batarabyinjiramo ababyinjiyemo nabo tuzari ko tubafasha murakoze
cyane rwose Dr. Yamani Wajene Alice kuri iki kiganiro tugiranye twibutse ko uri muganga w'indwara z'uruhu kuri CHUK mu Rwanda ndagushimiye cyane nkaba nshimira kandi nabo twari kumwe bakomeje kuduhamagara babajije ibibazo abo tutabashije kugera kubera telefone zacitse nshimira kandi namwe mwese mwaduteze amatwi aho muri hose mbabwira nti turabakunda dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu ku buhanga bw'ibyuma engineer Justin Twait yarafatanije na Geoffrey Mutagoma Eugene Mukankusi kuri mikoro mwese tubifurize ubuzira ubuzima buzira umuze
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro muri